Ayipheli impi yamba namateksi nesiphila ngokuzwana sonke. Ayipheli impi yamba namateksi nesiphila ngokuzwana sonke. Ayipheli impi yamba namateksi nesiphila ngokuzwana sonke. Sashayana sodwa sanqumana sodwa wathatha inzima kulungi. Sashayana sodwa sadudulana sodwa wathatha inzima kulungi. Hey, sashayana sodwa sadudulana sodwa wathatha inzima kulungi. Ayipheli impi yamba namateksi nesiphila ngokuzwana sonke. Umphefumulo ungawuthathi njengempunka kini lovelungu. Umphefumulo uyakhulunga. Umphefumulo ungawuthathi njengempunka kini lovelungu. Umphefumulo uyakhulunga. Ayipheli impi yamba namateksi nesiphila ngokuzwana sonke.
Sashayana sodwa, sadudulana sodwa, madoda yinsinga kulungi.